Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Gwema. Umwanditsi w'umunyarwandakazi Madalina Mukashema afite umugambi wo guharanira ko idini gakondo ry'abakurambere rigaruka. Mukashema avuga ko umuco w'abakurambere b'abasokuru watakaye, ko kandi n'abakiwukomeyeho bakawubahiriza bihisha kandi nta kibi kirimo. Uyu mwanditsi arifuza gushyigikirwa mu bitekerezo no mu bikorwa kugira ngo azagere ku ntego yo kugarura umuco w'abakurambere. Madamu Mukashema yavutse mu 1959, akaba avuga ko ari umuhanuzi w'umunyarwandakazi. Avuga kandi ko abwirwa, yerekwa kandi atumwa n'ubushobozi bwa roho z'abakurambere b'abasokuru bacu. Avuga ko mu kuvuka kwe, nyina yamubwiye ko atigeze yumva igiseke, kimwe mu mpamvu shobora kumva ko ari umuntu udasanzwe. Madalene Mukashema niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri sanga cya none. Ikaze cyane mu kiganiro muri sanga, Madamu Mukashema. Urakoze cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo tuganire. Mbere na mbere ku bantu batakuzi, Madalena Mukashema ni muntu ki?
Madalena Mukashema ndi umubyeyi, ndi umutegarugori, ndakuze kubera ko ndabyaye, ndashatse, mfite abana, abahungu, abakobwa, mfite umugabo. Ndi umunyarwandakazi, nkomoka muri mu karere ka Ngororero, ahahoze ari muri Gisenyi. Ubu nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana.
Aho ni mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda, kandi wabaye no mu gihugu cya Canada, nibyo?
Ubundi no muri Canada ndahaba, hajya nza no mu Rwanda kuko mfite ubwenegihugu bwa Canada. Mfite ubwenegihugu bubiri, ndi mu Canada kandi nkaba n'umunyarwandakazi kavukire.
Hanyuma iyo uvuze idini gakondo, ni iki ushaka kuvuga?
Ndabanza gukosora aho hantu gatoya. Ubusanzwe tumaze kwicarana n'abanyarwanda aho ngereye hano mu Rwanda, twabyizeho cyane dushaka kugira ngo dutandukanye icyo kintu bavuga ngo idini, amadini. Tubyita umuryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere b'abasokuru bacu.
Bivuze iki?
Iryo jambo idini twashatse kugira ngo twere kubivuze n'amadini asanzwe menshi ariho. Noneho nyine tuvuga ko ari umuryango, kuko niho dusanzwe dukorera mu muryango. Nkuko mbibabwiye, ni umuryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere b'abasokuru bacu mu Rwanda.
Hanyuma icyo mwifuza kugeraho ni iki muri uyu muryango?
ikintu twifuza kugeraho ni kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi twatakaje umuco, twibagiwe umuco, n'abawukomeyeho bakawukora urihishe kubera impamvu nyinshi zidasobanutse cyane cyane z'abakoloni mu bihe byashize. None rero ikintu dushaka kugeraho turi kugira ngo dushobore gukora imihango, imigenzo, imizigizo tukihishe kumugaragaro.
Urugero Madamu Mukashema, tubwire urugero, duha urugero.
Urugero nk'ubu ngubu hari imihango yabagaho yo kubandwa. Kubandwa wari umuco mwiza wabagaho, ugahuza inshuti, ugahuza abavandimwe, ugahuza abo bitaga bashe. Noneho uwo muhango waho wabayeho, abantu bakabyarana muri uwo muhango, bakabyarana mu mandwa, umwe ntabe yatatira undi, icyo gihe bakaba mbese mbikize kugira ngo abantu bashobore kubyumva nko mu dini ya ariho nkuko umuntu akubyara muri batisimu, yamara kukubyara ugahora umuzirikana ko ari umubyeyi wawe. N'icyo gihe rero mu mihango yo kubandwa habaho kubandwa, habaho kwaturwa, hakabaho no gusubizwaho. Noneho icyo gihe iyo wamubyaye mu mandwa, uwo aba ari umwana wawe, ntashobora guhemukira uwawe, mbese muba mugiranye igihango cy'ubumwe.
Ubwo se ibyo bintu ntibikiriho, ahubwo icyahindutse wenda ni uburyo byitwa?
Ibyo bintu biriho ariko hari abatarataye umuco, hari abatarataye ukwemera kwabo, ariko babikora bihishe. Ugiye kubaza umuhanuzi, kandi umuhanuzi ntahatemerwa ku isi hose, no muri za Bibiliya nahe umuhanuzi abandi baramwemera, keretse iwacu aha muri Zirara cyane usanga rwose ntazi ikibitera.
Hanyuma se iyo urebye usanga uko gutakaza uwo muco wabishyira ku rugero rungana rute? Kuko uravuga ko hari bamwe babikora ariko bakabikora basa nk'aho bihishe.
Ntabwo ari nk'aho bihishe, ahubwo bikora bihishe. Bikora bihishe, kandi mbere byakorwaga ku mugaragaro, imandwa zikabandwa, bagakora ibyo bita gusega rwose ku mugaragaro. Nkabimwe nabo nabibonye nko mu Burayi, iyo ngiyo ukuntu bagira ibintu bya runini bakisiga ingwa n'ibiki byose, no muri Afurika niko byagendaga ku mugaragaro. Ariko hano iwacu cyane niho ndi kuvugira, nubwo mvuga biramutse bishobotse uwemera wese, ntawe twaheza uwemera ko roho z'abakurambere b'abasekuru bacu zishobora kudufasha, kandi ndetse aho ziri zitureba nubwo tutabareba.
Ariko nanone hari abashobora kuvuga ngo ego ni byiza kuzirikana umuco, ariko nanone umuco urakura. Hari ibintu byakorwaga kera wenda umuntu ashobora kuvuga ko byataye igihe, ahubwo abantu bagenda bagerageza guhanga undi muco ujyanye n'ibihe turimo.
Oya, ubundi umuco ni uruhererekane rw'umurage w'abakurambere bacu, urarandagatana ugakwira ibihe, abazavuka bakawurereshwa nabo bakawureresha. Ni kuvuga ko utagomba ntabwo ariko bimeze, kuko twe cyane ubwo abakurambere bacu batubwira ko twe dukurikira imico y'ahandi, tukirengagiza iyacu, ndetse bakongeraho ko ari nayo mpamvu ubu ngubu mu muryango nyarwanda dusigaye dufite ibibazo. Kandi n'abari kutwumva babyumva rwose, urebye yaba umukire, yaba umukene, yaba umeze ute, kugeza muri iki gihe bo baratubwira bati ntawe udafite ibibazo. Kandi iyo mpamvu ni uko iminsi imaze kuba myinshi tubateye umugongo. kuko twewe muri uwo muryango wacu mukwemera kwacu twemera Imana imwe, Imana isumba byose, Imana yaremye byose, Imana idafatika, Imana iri mu kiza. Tukemera ko roho z'abakurambere bacu ba data ba mama basogokuru basogokuruza bitabye Imana batakiriho, ko bariho biyambuye umubiri ariko bariho ku bwa roho. Niba bariho ku bwa roho rero iyo roho ahiye iratureba. Noneho tukemere icya gatatu, natwe ubwacu turiho duhumeka nk'uko abantu bazima. Ni ukuvuga ko rero twewe kugira ngo dushobore kugeza amasengesho imbere y'Imana, ni ukuvuga ko tugomba kubanza kwambaza za roho z'abakurambere bacu zitubereye hagati. Ubundi nibyo batubwira cyane, imvugo ndakoresha ndayikoresha nkurikije ibyo abakurambere bambwira. Kuko nanjye ndicara nkababaza nk'uko nawe uri umunyamakuru uri kumbaza, ndababaza cyane cyane ko mbura n'abantu batorohewe cyangwa kumva ko abo bitoroshye. Ndababaza nti murantuma, niba muntuma munsobanurire. Muri uko kunsobanurira rero barambwira bati nta muntu ushobora gutera intambwe eshatu icyarimwe. Utera intambwe ya mbere, iya kabiri ikakugeza no ku zindi. Ni ukuvuga twewe bazima tugomba kwambaza. Ntabwo ari ugusenga abatwumva babyumve, ntabwo ari ugusenga abakurambere, ni ukubambaza kugira ngo batugereze amasengesho imbere y'Imana, ariyo Imana cya kindi kiza tuvuga.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edri Rwema. Aho uyu munsi turimo tuganira na Madeleine Mukashema, uyu akaba ari mu muryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere b'abasokuru bacu mu Rwanda. Turimo turaganira ku byifuzo bafite byo kugira ngo uwo muryango ushinge imizi, hanyuma abantu bongere babane. Madame Mukashema, nyuma y'ibi bitekerezo byawe n'abantu mumaze kubiganiraho, abo mubiganiriye babyakira gute? Barabona ari ibintu bishoboka?
Rwose ndakubwiza kuri munyamakuru wankongereye hano mu Rwanda, mu bantu nganira nabo 10 umunani barabyakira, gusa bavuga ko ari bigoye kandi biruhanije. Ndetse nshutinzira ndende, ntsike inzira ndende kandi igoye bitewe n'igihe abantu bamaze bafunze mu bwonko kuri icyo kibazo cy'abakurambere babo. Ariko hari n'uwambwiye w'umugabo ati nari nzi ko hari undi muntu yereka ati ndahita ngukurikira, ati kubera ibyo uvuga nibyo. Hari undi muntu umfashe ariwe rwose aravuga ati mbabajwe n'uko nafashe Bibiliya ati tuba dukomezanyije urugendo, ariko ubwo nawe yenda igihe kiragera umuntu ashobora kujya mu idini zo akajya muri yindi.
Hanyuma se umuntu ntiyabikomatanya byombi Bibiliya n'iyi myemerere mwebwe mwifuza ko Abanyarwanda bagira?
Birashoboka rwose, birashoboka ko ntawe tubwira ngo nareke ukwemera kwe icyo twe twifuza. Nuko umuntu asoma igitabo runaka yanditse akacyumva akakimenya, turashaka ko tubabwira tukababwiriza bakumva. Noneho muri kwa kumva kwabo hari igihe yakumva asumberejwe cyangwa arugirijwe akavuga ati nyamara wareba hariya, nyamara wagira gutya. Niyo mpamvu kuvuga ngo yabishatukanye nabi ntawe tubibuza, ariko turabashaka kumva ibyo jwi, kumva ubwo butumwa, kumva uwo muhamagaro w'abakurambere bacu. Nabyo byose byigwa, kuko n'ibindi byose byigwa, ariko batabiteye umugongo bavuga ngo yawe ngo ibintu byavuyeho ngo byakuweho n'iki byagenze bite, ntibakurikira amateka uko byavuyeho.
Ntabwo babita abapagani.
Kuvuga abapagani iryo jambo pagani, ahubwo nk'abasomye bize bazakurikire bumve iryo jambo pagani aho ryaturutse. Ahantu byaturutse nabo nyine bashakaga kugira ngo ezirwema. Ndashaka kukubwira ubusanzwe ukukwemera kwacu gufite imbaraga, ariko noneho abashaka kutugira ibikoresho, kutugira kutugira ibikoresho byabo bavuze bati ibi bintu mugomba kubireka kuko iyo bataza kuza kubona abakurambere bacu bacika imbaraga kandi bashobora kutuyobora tukagera ku cyo dushaka tukagera n'aho dushaka bari kureka nk'uko idini ry'abayisilamu riba hari iry'abanyagatika rikaba ari iry'abapantikotirika bari iry'abayuda rikaba hariya bari kureka natwe tugakomeza ukwemera kwacu noneho buri wese akajya ajya hariya undi akajya hariya hashatse yihukiyemo ariko ikikwemera ikikwereka ko ari ibintu bikomeye ni uko baje basiba n'ugerageje abungwagara bahabwa ibihano cyangwa se bakavuga ngo niba wagerageje ntituzaguhera umwana ishuri niba wagerageje ntizagira gutya biriya ni ibyerekanaga ko niba uko waba uri mu nzira ugenda ufite aho ushaka kugera umuntu akabitura ikiraro cy'imbere yawe urahagarara ntabwo uba ukirenzaho urumva ni ibintu abantu bari bakwiye kubyumva bagashyira umutima integera bakabitekerezaho kuko ni umuhamagaro ni ubutumwa bakabyumva byaba ari byiza kuko abakurambere bacu baravuga bati ni ibintu by'ingenzi twabaraze twabaraze ubutaka tubaraga ururimi n'ururimi ubwarwo muragenda mukaca indimi z'amahanga uwuvuga ikinyarwanda ngo ni igicucu nta bwengezi uwuvuga ikinyarwanda ngo ntiyize nta bwenge ntacyo kandi ubundi ntabwo kumenya ubwenge ntabwo ari ukumenya indimi kumenya ubwenge ntabwo ari ukumenya ubwongereza n'ibiki ntabwo ari uku habaho ubwenge hakabaho n'ubumenyi ubumenyi ubwenge niwo bufite kongera ubumenyi ni byiza
madamu
bazi ubwenge
Madamu Kashema guma kuri telefoni dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza Ngoboka mwirwe neza
Mwirwe
uri hehe
Ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda
Ikibazo cyawe
Ikibazo namubazaga ibyo bintu by'abakurambere aba nazasohokwa gute kandi ubundi iki gihe abasaza benshi ko batakiriho abasaza kariho babikora nk'urubyiruko ruri kuvuka rwamenya ibyo bakurambere byakorwa gute ko ruvuka rusanga amadini yaraje yigira mu mana bakajya kwisengera ijwi imihango ya kera bamenya gute
Ngoboka guma kuri telefone agusubize niba utanyuzwe wongere umubaze madamu Madalena
kandi nanone Hello
uwo mugabo Ngoboka rwose ndamushimiye cyane kuko aravuze ati ko abasaza bashaje abakecuru bagasaza ibyo bintu bizamenyekana gute ndamumara impungenge ni ibintu nari n'imyaka irenga 50 mbikurikira mbibwirwa nkagira nanjye ubwanjye nkagira ubwoba hari aho nanditse ntizapfa nzakira sindije ariko igihe kirahari ndamumara impungenge ko ni ibintu nakurikiye nashoboye kuganira n'abantu bakuru uretse ko mbere ubwaba abakurambere baranyibwirira noneho nanjye kugira ngo mbishyire mu bikorwa nagerageje kugenderera impande zose z'u Rwanda zibaho ndetse n'ingenda no muri Afurika mu bihugu bindi bidukikije ndetse n'ibyo namubaze ngo kugira ngo ndebe ndamumara impungenge ko tumaze twabimenye tuzabibigisha nk'uko abakurambere bacu babikoraga turabizi kandi dufite n'abandi bantu babizi bakibyibuka babibwirijwe n'abakurambere babo abantu barahari rwose
urakoze cyane madamu Mukashema Ngoboka hari ikindi kibazo ufite
halo
hari ikindi kibazo ufite
ikindi kibazo namubazaga ese kavuze ngo hari abantu ngo babishinzwe abo bantu babatanga serivisi mu buhe buryo kugira ngo wenda nimba ageze abakurambere mbaro hari izindi nyungu bazifite mu banyarwanda cyangwa mu ki mu baturage abo bantu baba batanga serivisi babashingiye ku ki mu buhe buryo bagera ku bantu ngo babahe izo serivisi nk'uko urubyiruko dore ko cyane cyane ko hari ibyo twumva byabayeho kera ariko tutabona kandi twakabona kumenya nk'amateka yabyo twe twabimenya gutenda nk'uko urubyiruko dushaka kubimenya
urakoze cyane Ngoboka madamu Mukashema
nongeye kumushimira rwose kuko niba ari umusore niba ari umugabo ukuze ntabwo mbizi neza ariko nongeye kumushimira kubera ko avuga ati dukeneye kubimenya ni byiza cyane natwe niwo mugambi dufite niyo mpamvu twashingiye umuryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere b'abasekuru bacu noneho rero abantu barahari bagifite kwemera babikwiye ku basekuru babo noneho tukuvuga ngo babishinzwe ntago babishinzwe ahubwo barabyemera muri uko kubyemera rero twewe dufite gahunda ko mu Rwanda ni bamara kutwemerera gukora ku mugaragaro ikigo kibishinzwe kimaze kutwemerera dufite gahunda yo kubwira umuntu ku giti cye aramutse atuganye dufite gahunda yo gukora amakonferanse tukajya tumira abantu tukaranse umunsi tukavuga tumunsi n'uyu tuzabonana n'abantu tubabwire dufite gahunda yo yuko famili umuryango ushaka kwegera abakurambere babo baba ari ukubaha igitambo bitewe n'amikoro ibitambo biri kwinshi hari abatanga ihene hari abatanga inka hari abatereka intango z'amuki hari ababyinira dufite noneho bakajya batugana baba batubwiye tukaba twajya mu rugo rwabo turi abantu bane batanu tukabakorera iyo mihango ku buryo bugaragara noneho dufite gahunda yo kuzandika ibitabo no kuzakora amacidi mbese ariko byose bizakorwa ari uko leta imaze kutwemerera ko kutwandika ku mugaragaro.
Madame Mukashema, guma kuri telefoni, dufite abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Alexandre Wiriweneza.
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane gifite se madame arashaka kubona yuko ibintu bitwaza bikunda kandi twaramaze kwinjira mu bindi bintu mu Burundi ibyo twabyita gusenga kiranga ese arabona ibyo bintu bitwaza bikunda ko dusubira inyuma mu mico n'imigenzo dufite ubuye turiko dutera tuti imbere ahubwo twosubira inyuma umengo zaza ari mugoro.
Urakoze Alexandre. Madame Mukashema,
gukunda bizakunda mariri uwo mugazi ntungenzi niba yumva byunze gukunda bizakunda kubera ko n'ubu kuva ndi muto kugeza none abangana ni benshi baza kungisha inama nkorera iyo mihango nabo n'abamfasha kuba rero bangana ari benshi mpamya ko noneho duhawe uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro bazaba benshi cyane kandi nongeye no kubivuga ko muri sondaje nashoboye gukora aho ngereye hano muri aya mezi abiri ndakubwira ko mu bantu icumi umunani barumva rwose. Ikindi cya kabiri mbwira uwo mugabo ntago ari ugusubira inyuma ahubwo nibwo tukaba twagura kuko icyaburaga kizaboneka.
Ikindi Madame Mukashema uvuga nuko urabwirwa urerekwa kandi utumwa n'ubushobozi bwa roho z'abakurambere b'abasokuru bacu, ibyo bintu nibyo?
Nibyo.
Bigenda gute?
Ubundi urabona ko ntanze nk'urugero mu kiliziya baravuga bati mu ntibi dusenge n'icishe bugufi dusenge ubwo ndavuga mu kiliziya ko nanjye kiliziya nayigiyemo kandi n'ubu ngubu hari uwashingije cyangwa yakoresheje ukwenjyayo. Noneho rero ukuntu biri nicaye ntuje mbabwira ko nicaye nkaba mfite yenda imbere yanjye umuntu ufite ikibazo yifuza ko bakimusobanurira ko baraza bakambwira hari ubwo bambwira n'ijwi hari ubwo banyereka mu mashusho hari ubwo banyereka nkumva mbaye nk'umuntu ugize agatotsi katari agatotsi nkabibona noneho icyo bambwiye nanjye nkagisohoreza abo turi kumwe. Kandi ikindi hari n'ubwo bo baza ku buryo ijwi ryanjye nk'uko ndi kubwisha byumvikana ko atari njye uri kuvuga sinicaranye rwose atari bimwe bavuga ngo abantu baramanza bakajya kubanza kwihisha cyangwa kugira gute icyangombwa ni uko mba nitonze nicaye ndetse nkagumvisha ko mbakeneye kimwe ni uko ndi mu nzira ngenda tuvugenda ndi hari nk'ikibazo imbere cyangwa iki bashobora bwo kubimbwira nkabibona mfite ndetse communication nabo
ikindi nasomye ni uko unahishurirwa ko hari n'ibintu wahishuriwe kandi byaje kuba
byo rwose tubivuze iki kiganiro cya tubana gitoya ni byinshi cyane
duha urugero
nk'ubu ngubu duha urugero rw'ibyo nahishuriwe
yego
hari byinshi ndabiherahe
hera ku gikomeye cyane ufata nk'igikomeye
igikomeye mfata nk'igikomeye ni uko nagumyaga kuvuga mbibwira n'abo twari kumwe mvuga inti ubutumwa bampa kubusohoza ntibizanyorohera bitewe n'amadini ariho n'ikino n'abakambwira bati tugiye kubamara ubwoba twe twarwanya intambara dusa nk'abatsinzwe dutanga igisekuru kimwe ku icyo gisekuru nigishira muzaba mwaramaze kwiga gusoma kwandika mwaramaze kwiga ibyiza byabo bera ariko noneho kugira ngo bamare ubwoba barambwiye bati isi igiye gutegekwa n'umwirabura n'umuntu utari umwirabura ntabe n'umuzungu ati cyo rero ni ikimenyetso kizakwereka ko mugomba kwitinyuka mwabirabura mukitinyuka mukumva ko namwe byose bishoboka ntimuzahore muvuga ngo bariya nibo bihangange bariya nibo bashoboye bariya nibo bene byera tuzajya hera nibo bera bati icyo kintu muvuga namwe mwumve ko bishoboka ngiye kubona mbona uriya perezida uriya uherutse kuvaho mbona agiyeho
Barack Obama
bari barabimbwiye kandi ni n'abari bahari uretse ko ntabisobanukirwaga nari ntaramara kumva neza ko umuntu yavuga nari nicaranye n'abantu barenze umunani barambwira bati iburasirazuba inkuba irakubise ku itariki ya gatandatu
z'uwo mwaka
ubwo ni kera bati iburasirazuba inkuba irakubise ati ku itariki ya gatandatu ibintu bizahinduka ati icyaha kigiye guhabwa inshuro nyine icyaha kigiye guhabwa
intebe
ndetse ko ibintu biriho icyaha kigiye guhabwa inshuro noneho ku itariki ya gatandatu koko inkuba zarakubise ko twarabibonye aho perezida yaratukwaga nari nabivuze mu bantu mvuga inti ku itariki ya gatandatu inkuba zizakubita hazaba ikintu gikomeye cyane
abo bantu wabibwiye bariho babyemeza
bariho rwose babyemeza ubwo ese ko ari byinshi wa mugani
ngaho guma kuri telefoni
byinshi kandi ibyo nabwiwe byose narabibonye rwose
guma kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo bakubaza Joseph mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cyawe
mu ndamukiriza umutumire
arakumva
mfite utubazo tubiri nshaka kumwibariza
yego
aka mbere urabona ko abanyamadini abantu mbese bemera imana
turakumva ariko gabanya radio yawe ubone kubaza ikibazo
sawa ako kabazo nyine nari mfite
yego
najya mubaze urabona abanyamadini hariho amadini atandukanye kubemera imana nta kibazo yaba afite ko bo bazamureba nabi bavuga ko agaruye imico yo gusenga ibigirwamana mbese amashitani
madamu Mukashema
urabona ko baba bavuga ngo hari abantu bagikuzimu kwambaza amashitani ni muri urwego nashaka kubiganisha.
Guma kuri telefoni Joseph agusubiza nyuma nibo icyakabiri nacyuze kukimubaza.
Uwo mu gabo rwose ndagira ngo nongere musubiriremo ko twemera Imana. Abakurambere bacu bemeraga Imana. Ndetse ni nimba bavuga bati bitaga twagira mu ngo bakita tugira Imana bakita twemera Imana. Imana niyo nkuru. Nongere nibusubiriremo twemera ibintu bitatu. Twemera Imana data twese, tukemera roho z'abacu batubanjirije. Bitabye Imana, tukemera n'abantu bahagaze. Ntabwo rero abantu bavuga ngo bagikuzimo abantu ibyo bintu mu byo mu nyandiko nabashyikirije mu byo no mu bituraje ishinga turashaka guca ibyo bintu byo kuvuga ngo imandwa z'inyamahanga zifite imbaraga nutagira turakwica ibyo bintu bikava kuko ibyo ni urwego rwo kurya abantu byabo. Ntabwo kuvuga ngo abantu bagikuzimu uko kuzimu njye ntakonje. Icyo nzi ni uko wambaje abakurambere bawe bakakugereza amashengesho imbere y'Imana yaremye byose uba uri mu nzira kandi mpamya ko watsinda ibibi byinshi kuri iyi si.
Joseph, hari ikindi kibazo?
Akandi kabazo mfite. Urabona ko abantu basenga mbese bakoresheje imico ya kera basenga mu buryo butandukanye, ariko urabona ko nk'abantu iyo bahuriye mu madini ho hari abaporoso, hari abagaturika, mbese bagenda bose bahura basenga Imana imwe. Abo bantu basenga mu buryo butandukanye afite ubushobozi iki bwo kuzabahuza? Urumva ko umwe azajya asenga yambaza abakurambere biwe n'undi yambaza biwe, ubwo arumva bizamworohera. Sawa, murakoze.
Urakoze cyane Joseph. Madam Mukashe,
gusenga umuntu yambaza abakurambere, avuga ngo yambaza abakurambere biwe, birashoboka kuko hari aho byuzuzanyiriza. Kuko umuntu abya nk'ibyo nakubwiye, hari ukuntu mu mandwa umwe abyara undi, undi akabyara undi. Kandi kuvuga ngo umuntu yambaza abakurambere biwe, abantu bashobora no guhurira hamwe bakambaza abakurambere nabyo byashoboka. Ubwo byose ni amasomo kandi turabyemera ko tugomba kuzabibereka bakabibona tukabibigisha, kandi bazasanga ari umuco mwiza kuko unabiroye nta naho bitaniye na biriya byo. Cyane cyane Kiliziya Gatulika niyo mbona ikikora, ntaho urezi ko nyine wowe wabishyira mu kizungu, ntaho bitaniye n'ibyacu.
Urakoze
cyane rwose
Madamu Mukashema. Hari n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Hari Eric Bukuru wagize ati, aha nimba ashaka kuzana nge ndumva nta kibazo kirimo kuko urebye n'imihango y'abagatolika ntaho itaniye no guterekera, nuko iby'abanyagatolika iby'abazungu, ariko byose ni kimwe. Reka nibarize abantu gato, nimba abashinwa n'abahindi n'abandi bo muri Aziya ko bo bagitsimbaraye ku madini yabo gakondo, hari bihugu bibarusha gutera imbere mu bintu byose, kandi ko ariho tujya gukarisha ubwenge kandi tukiyemera ngo bo basenga ibigirwamana. Ari cyo wavuga kuri ibyo bya Eric Bukuru?
Nge icyo navuga uwo muntu rwose namushima, ahubwo arakurikira ahandi hose. Yenda si hose henshi bemera roho z'abakurambere bashobora kuba uko zigira imbaraga bakabubahiriza. Ariko twe urarota nyoko ukabyuka ukabikora ikimenyetso cy'umutsaro ugafata ishapure y'abikira mariya ngo mama ni shitani yanteye. Urumva, warota sogokuru wawe ukahaguruka ugapfuka mukakora ikimenyetso cy'ingwa shitani yanteye. Kandi hari ikintu abantu batajya bamenya, ubusanzwe uzashyiremo uzacuranga umuziki, ucuranga umuziki w'icyarabu, n'urusanga ufite injyana nziza uzawubyina. Iyo tubasengera tubapfukama bo burya barabyumva bakanezerwa, bakakorera bene wabo neza bagahirwa. bagakora ibitangaza ngo bavumbuye bo barabyakira ariko twabacu tukabaheza inyuma ariko ndakubwiza kuri wa munyamakuru ingaruka ntacyo turabona ntacyo turabona njya ahubwo harubwo njya ngera igihe ndacyasubiza wa mugabo wazuga harubwo njya ngera igihe nkumva nta kazi mbaraga ariko bo bakankomeza bati vuga nicyo twakutoreye nicyo ugomba kutuvugira ngira nkumva nkavuge ntakuse ko mbona aba bantu bagoye bizagenda gute ariko aho ngere hano mu Rwanda mbona bishoboka ikintu kiri kubura kimwe nicyo kugira ngo tubone ukuri kuduha babibona muri iki gihugu n'igihugu kigendera ku mategeko cyane turagira ngo dukore ku mategeko kugira ngo hataba hagira n'uduhohotera cyane cyane nk'abo banyamadini urabizi ushobora gusanga umurokore wariye karungu atazi n'ibyo arimo akaba yashagarira umuntu ariko tumaze kubona urufishya rwemewe n'amategeko dushobora no kujya kubandwa cyangwa kuterekera twateretse intango tumuzaga zacu twateranye mu muryango wataramize abavandimwe ugahamagara polisi ukayibwira uti dufite umunsi mukuru hariya bakaducungira umutekano ariko se utanditswe wakwitabaza nde
guma kuri telefoni madamu Mukashema dufite na Rukundo wiriwe neza
mwerewe na mahoro
yego uri hehe
ndi muri Idaho
Idaho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yego
ikibazo cyawe
ya ikibazo cyanjye mfite kuri uyu mutumire wanyu kuko numva adashaka kudusobanura neza abita abakurambere kuko nanjye nkiri muto numva abakurambere babavuga nari mfite na nyogokora akabantwaramwo ariko ku by'ukuri bakampa ibyo bintu ngo twambare tunywe imiti ariko ku by'ukuri nasanze atari ukuri n'amashetani rero yari akwiye kubwiza abantu ukuri ko ari dini ya shetani agomba gutanguza hamwe nabo bazimu nyine kugira abantu bahitemo atari ko aratubesha avuga ngo n'abakurambere bavuga kuko jewe naragiyeyo nyoko yandanayo nkabumva mbere n'uyu mugabo mugupfa yahamagaye abapasiteri baramusengera apfa yihanye ibyo bintu babituriye by'abo bakurambere avuga nicyo ndashaka kugira dusobanurire avuga ati ngomba ntabwo ibyo ni bya shitani abantu bagende barizi ni ntababe bavuga ngo ni Imana agiye gusenga
ariko Rukundo iyo uvuze idini rya shetani ni irihe
ni rya Lusiferi igena abantu bemera shitani nyene bamwita Imana
madamu Mukashema hari icyo wasubiza kuri Rukundo ibyo ni ibitekerezo
nagira ngo mbanze mu gizure gato ndumva ajizwa cyane aravuga ati ko niba ari nyirakuru cyangwa ngo yaba yaramwereke ahubwo uwo muntu sinzi aho ajya kubera yuko niba adakurikira nyirakuru uwo nguwo cyangwa akurikire yumve ko nyira ubuzima afite amaraso afite ayakomora kuri uwo nyirakuru ayakomora kuri sekuru akaba yumva ko yakomora kuri shitani iyo shitani nta yaribeshya cyane aribeshya
kuri telefoni dufite na Jean wiriwe neza Ja wiriwe
wiriwe
gabanya radio ya
yego mwiriwe
uri hehe
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ikibazo cyawe
ikibazo mfitiye umukecuru urabona ko abazungu abamisioneri ba Afurika batuzaniye nyine inkuru nziza y'ivanjiri harimo nyine n'izina rya Yesu Kristo baje rero babyigisha abakecuru n'abasaza barabyemera kandi biragaragara ko urimo n'ababisaziyemo kandi byagize akamaro none se ni we waba ufite wenda afite akahe gashya wenda yabazanye kazahindura abakecuru barangije kwakira iryo zina rya Yesu murakoze
urakoze Jean madamu Mukashema
agashya nzanye kandi sino kukazana kariho ahubwo nukukorosora abakorosaga kugira ngo noneho korosoke kagaragare agacaga hari nako kumenya uravahe urajahe kuko abenshi ntibaza aho bari kujya rero kuvuga ngo abo ba kuri ngo barabyakiriye ngo kandi nta kibi byaba ngo ntangaruka byabagiriyeho ntagabona ngo ntagabona ingaruka zirahari nyinshi mu muryango ubu ngo umwana cyane nkaha muri iki gihugu umugabo n'umugore baricana umwana na se na nyina bagateka inkono eshatu amahano ni menshi ayo mahano yose ibintu by'urujijo by'amahano ni byinshi kuvuga rero ngo ababyeyi barabyakiye azakurikire akurikire iyo vanjira avuga bamaze kuyizana igendeye ku kuba yavuze
ivanjira y'inkuru
ukuntu byagiye ukuntu byagenze kugira ngo abo bakecuru bashobore gutakaza uwo muco wabo uko byagenze hari umukecuru uri muri Amerika twigeze kuganira arambwiye akomoka muri Butare yarambwiye ati uwakwereka abakuru b'inama n'abapadiri ishyano baboneye iwacu ati abantu bayangiraga amarwa bashaka kwihera kwinywera kwitekera abakurambere babo n'iki ati noneho umukuru w'inama akajya kubarega yajya kubarega umukuru w'inama akazana na padiri mu rugo rw'umuntu uwo mukecuru aza uwo mubyeyi aza kumbwira ukuntu umugabo yafashe ikibindi akagiterura gikubita padiri mu mugongo urumva rero igihe cyabayeho cyo kuvuga ngo mugire mudukurikire ariko noneho kuvuga ngo inzira ni ndende cyangwa bizangora iyo nza kubona atari ibintu bizashyika ntabwo banaricikikiye ko n'umusanzwe nkora abantu bakawambuga ntibakaza basa n'abihishe wuvuye ati ntuzabivuge gutyo nari guceceka ariko mpamya nkomeje ntagarariye ku maguru abiri ko ukuri kuzajya ahabona kuko abantu bose bamaze kubona ko hari ikibura ntacyo abantu badakora ariko hari ikibura ikindi cya kabiri ndacyakiri icyo kibazo cy'uwo mugabo ikindi arabibona amadini amaze kuba ibihumbi ubu ngubu ababyeyi barava mu ngo ngo bagiye gusenga bamara kujya mu ngo ahubwo bigiriye mu byabo urumva bagati ngo bakagira gute amahano ni menshi ku buryo abakurambere bacu bagomba kudufasha kandi ikindi bikuremo kuvuga ngo amashitani niba bumva basa nka basekuru amashitani aho wowe ntabwo ndumva ntacyo namusubiza ubwo biterwa n'imyumvire y'umuntu
guma kuri telefoni madamu Mukashema guma kuri telefoni imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa wacu ari Madalena Mukashema uyu akababarizwa mu muryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere n'abasokuru bacu tuvuganye ari mu Rwanda kuri telefone dufite abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Odette wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali Kicukiro.
Ikibazo cyawe?
Yego cyane ni ko kumubaza. Bisa uko yeme Imana. Nshaka kumubaza abakurambere ashobora kwambaza cyangwa se gusenga sinzi. Umuntu wapfuye afite ibyaha ashobora kumwambaza akamwumva.
Guma kuri telefone Odette agusubize. Madamu Mukashe.
Ambarije ngo ni utwazo tubiri ngo nemere Imana. Imana ndayemera pe. Ariko uburyo nge nemera Imana ko ari cyiza. Nimba nkoze cyiza nkoreye mu Mana. Niba nkoze ngize neza nkoreye mu Mana. Kuko Imana ni fatika naho nukora kibi uzabukoreye muri shitani ubundi ibyo bavuga ni imyumvire habaho ibintu bibiri bihanganye icyiza n'ikibi ari nabyo byitwa Imana na shitani ari nabyo bise bahaye amazina abatubanjirije b'ibihangange b'abanyabubasha babihaye amazina baravuga ati Imana na shitani n'icyiza n'ikibi nukora cyiza uzabukoreye mu Mana nukora kibi uzabukoreye muri shitani njye rero nemera icyiza cyose nemera ukora byiza wese nemera Imana rero
icya kabiri
noneho icya kabiri yarambagije umwanyibutsa gato
ngo niba ushobora kwemera abakurambere bapfuye bakoze ibyaha
abakurambere rero ukuntu ubundi nibagira ngo tumwigishe simbizi n'ubu hari abakurambere b'abagwagashi umukurambere w'umugwagashi iyo ujya kumuterekera ntumuterekerana n'abandi ati niyo bamuhaye ihene bayimuhera hirya niba yinzu uri kumva niba atabiza byumve ni ukuvuga ko rero abakurambere bose ntabwo banganya ububasha hari umukurambere w'umubyeyi w'ingenzi ari nawe ugorora abandi kuko niyo ugiye guha undi w'umugwagashi cyangwa se wa wundi nyine nk'uwo w'umunyamahano usera kuri wa wundi muzima mwiza w'inyangamugayo ni nawe ugufasha kujya kugusha neza wa wundi kugira ngo nawe uje atazaguta mu cyaha kugira ngo nawe uje atazagukoresha bya bibi yapfuye akoze.
Odette, hari ikindi kibazo ufite?
Nini kibazo nashaka kumubaza abo bakurambere ashobora kwambaza wenda ari gusabira umuntu runaka wagiye amugana yambaza wo mu muryango bimeze bite?
Urakoze Odette. Madamu Mukashema,
ntabwo nimwumvishe neza
ngo wambaza abo mu muryango cyangwa bigenda gute abo bakurambere?
Ubundi hari abakurambere b'ibihangange bakuru kandi ntabwo barenze nk'ababiri ariko noneho nabo mbere yo kubambaza ubusanzwe mu Kinyarwanda ngira ngo mujya mwumva ko bavuga ngo sekuru w'umuntu namwe murabizi mwagiye mwabizi bakavuga yaba agiye nko yabona umwuzukuru we w'umukobwa akavuga ngo umugore wanjye icyo kintu ndumva abantu benshi bakizi sekuru akabwira umwuzukuru we w'umukobwa ngo ni umugore we noneho umukecuru akabwira umwuzukuru we w'umuhungu ngo ni umugabo we ibyo bintu sinzi baba twumva barabizi noneho rero ubundi umuntu uwo iyo ugiye kwambaza uhera ku ntawe uhera kuri sekuru kuko n'iyo ugiye kuhabwa urugo wubakira sekuru wawe ntawe ubakira se wamubyaye kuko umwana ubyaye yubakira so ariko wowe wubakira sekuru niwe ndetse niwe marayika wawe niwe uba na bintu bavuga ngo umuntu agira ingabo akagira intebe akagira icumu akagira iki mu rugo niwe uba ariwe umusirikare wawe ndetse muri make niwe ukuragira.
Urakoze Madamu Mukashema. Reka dufate na Bigirimana wiriwe neza.
Iwe
uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Bande gusuzi mutumire.
Barakumva.
Cyo ni umusaba gusa ndamushyigikiye ko ibyo bitekerezo ariko aratanga nanjye ndebye nk'imyaka mfite nkareba n'amadini y'ubu benshi bajyamwo bashaka inyungu benshi rero bakatwigisha ngo satani cyabure imana nkavuga ati rero nabo bigisha iby'imana imana nabo bahuriye nabo barabyigishijwe ndetse mbona rero uko nkabashyigikiye nyine uwo mudamu natuzana ibyo byaba kera ahubwo nicyo numva byari bifite imbaraga ko uwo warambaza ugasubizwa naye ibyo wumbona ari iki indambo zabo gusa
hari ikibazo mufitiye?
Ikibazo nari mfite ni uko yavuga ati iyo yambaza nyine ngo aba kera ngo baramusubiza none se ngo nkatwe nyine natwe twokwambaza nyine aba kera tugasubiza icyo ni cyo kibazo nari mfite.
Urakoze Bigirimana. Madamu Mukashema,
ubundi icyo bavuga muhanuzi nigeze kubisobanura mu kiganiro kinini nigeze kugira n'umuntu w'umupasiteri ubundi umuhanuzi abumwe ku gasozi kuva kera no muri bibiliya barabivuga ko abahanuzi babayeho ni ukuvuga ko rero ntabwo abantu bose bagomba kubwirwa cyangwa kubona iyo mpano y'ubuhanuzi ni ukuvuga ko rero mwe benshi muri rusange bacanga umuhanuzi akabahanurira muri kwa kubahanurira umuhanuzi niwe werekwa niwe ubona niwe ubwirwa noneho nawe agashobora kubwira abandi noneho ndashimira uwo mugabo nk'uko avuga ati nari mushyigikiye ndakubwiza ukuri nongera nsubira inyuma gato nari nagize ikibazo cyo kugira ngo mpaguruke nze muri Canada nze hano mu Rwanda kuza kwandikisha uyu muryango ariko barambwiye bati niba ugumye kugira impungenge tugiye kukwereka hari idini rifite bimaze kugira abayoboke na n'abana n'abagore n'ibikigo cyose bari ati tugiye gukora igitangaje ati noneho duhere hejuru batubiranemo urumva narabibonye narumiwe nge kandi ibyo byose iyo bibaye mba nabivuze mbere bikaza namaze kubivuga nkajya abona bibwiye bati eh dore byanyuye uri kumva ejo muri ngiye kumva rumva ngo bubatse amataje bagize gute ngo basubiranye nyayo n'ukuri n'ukureka mpaguruke erega nashetse ibirenge igihe kinini ariko igihe niki kuko naho ngere yaha abantu bamaze kumpa amashinya yabo bamaze kumbwira bati turagushyigikiye bamaze kurenga ijana kandi atari cyo kintu cyonyine nkora kubera ko naho tuzakorera hari hatanuzura ubu nyine twagendaga dushyiraho ntiharuzura twagerageza kuhubaka ariko abantu barahari bemera abantu barahari rwose ndamara impungenge abagitekerezo babibonaho urumva baze dushyigikire kandi tugire amahoro tuzagira n'amahoro arambye.
Urakoze madamu Kashema. Madamu Kashema guma kuri telefoni, dufite na Ismail kuri telefoni, wiriwe neza. Ismail uranyo.
Wiriwe neza, ndabasuhuje.
Yego uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
No, nashaka mumbarize umutumire, ese data twese yemera ninde? Ama nkashaka kumubaza abakurambere bo mufashe iki? Yizera ko bo mufashe iki?
Urakoze Ismail guma kuri telefoni.
Icyambere mbajije ntabwo nkindishe neza.
Ngo data wa twese wemera ninde?
Data twese ni Imana ishobora byose. Ariyo cyakiza navuze. Niwe data wa twese ishobora byose ni Imana imwe. Itafatika, itagira ishusho, itagira Imana imwe ariyo cyiza. Niyo data wa twese. Icyakabiri mbajije.
Ismail uri ku murongo.
Ndi ku murongo, nashaka mubwire ko Bibiliya ivuga neza ko data twese ari Yesu Kristo. Data twese ari muri Yesu na Yesu ari muri data twese. None se yizera ko abo bandi data twese avuga adafatika ari he? Ko twe twizera ko ari muri Yesu Kristo.
Madamu Kashema.
Aho ngaho amusubiza ariko sinko kumucyocyora. Niba temera ko se umubaye yari afite ububasha bwo kutamubyara cyangwa bwo kumubyara akumva ko ese kuki abo ngabo bavuga batagiye babumba umuntu ngo babumbe nk'uko igikorwa runaka kibumba bakacisha umuntu mu wundi. Ni ukuvuga ko uwo muntu ubakubyaye umugenera uruhe ruhari? Uruhari umugenera ni ukumwita shitani. Uwo muntu uba ukubyaye akagutereka kuri ubu butaka, akaguha urwo rurimi rwiza, akaguha kubaho, akaguha ayo maraso, akaguha iki? Niwe wita shitani? Aho biraterwa n'imyumvire, kandi ntabwo tubuze umuntu kumva uko ashaka. Gusa icyo tugamije ni ukubabwira uwumva kumva utumva ubwo tukamusabira kumva.
Ismail, hari ikibazo cyanyu mufite?
Wee,
ikibazo cyanyuma.
Yesu yaravuze ngo ukunda umwana we kumunda utisha ngo ntabwo akwiriye kuba uwanjye. Ngo n'ukunda ababyeyi be kubanda utisha ngo ntabwo akwiriye kuba uwanjye. Kuvuga ngo Yesu ni mukuru wa byose. Kuko no muri Bibiliya aravuga ngo ibyanditswe byose ngo n'ibyaremwe byose ngo byaremwe nawe.
Yee, icyo nagusubiza aho ngaho nyine ni ibyanditswe. Noneho njyewe ndabibwirwa kandi nkabitumwa kuri mwe w'Abanyarwanda, nkabitumwa kuwemera wese yemera roho z'abakurambere bacu. Noneho rero uwo wanditse igitabo akakigushyikiriza ukagisoma, ni gute wantera ibyatsi ukantera ijanja? Kuki njye nta cyandika nawe ngo ugisome kikubere ivanjiri nawe ucyumve nk'uko wumva icyo ngicyo? Uwo cyanditse muri kumwe.
Isezerano rishya riravuga neza ko ibyanditswe byose
byanditswe n'abanditsi bari kumwe na Yesu Kristo hamwe n'inkomazi.
Ismaili, turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe. Madamu Mukashema Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko ibyo ari byo byose biragaragara ko uyu mugambi watangije ntago bizagenda neza nkuko byifuza, kuko hazabamo inzitizi nyinshi cyane nkuko ubyumva muri abantu bamaze guhamagara kuri muri iki kiganiro. Urabivuga iki?
Ntabwo bamfite, nzashorera aho nzageza ikivi abazavuka abariho n'abazavuka bazanyunganira. Ntabwo bamfite, ndakomeje ntagutinya, nta n'ubwoba mfite.
Wavuze ko muri mwatangije gahunda yo kugerageza kwiyandikisha mu mategeko kugira ngo mushobore gutangira gukora neza ku mugaragaro, bigeze hehe?
Bigeze kure, kuko twamaze gusinyisha mu mirenge, mbese urupapuro dushigaje rumwe kugira ngo badusinyire muri RGD ni urupapuro rw'imikoranire rw'icyicaro gikuru aho kiri.
Hanyuma
kandi nabwo twamaze kubonana nabo, ubusigaje kubonana na meya, baradutumiye tujya muri batubaza ibibazo bimwe na bimwe. Nuko muri iyi minsi nari nagize, urumva ntabwo ari cyo umuntu yakora cyonyine, hari n'ubundi buzima bundi umuntu aba arimo. Ariko ndabona bigenda neza.
Ufite icyizere cy'uko uyu mugambi wawe uzawusohoza neza ukagera ku ntego wifuza kugeraho?
Rwose uwo mugambi ndumva mfite icyizere pe, kuko ibimenyetso byose nuko mbwirwa mbona umugambi ari muzima kandi mbona uzashyika.
Nk'ubutumwa ku bandi wenda batarasobanukirwa n'icyo mwifuza kugeraho wabagezaho muri aka kanya ni ubuhe?
Icyo nababwira ni uko abakurambere b'abasekuru bacu baradukunda, ariko bababazwa n'uko tubatera umugongo. Tukareba abakurambere b'abanyamahanga nk'aho tutarebye abacu bwacu. Noneho abakurambere bacu baturaze ururimi, baturaga ubutaka, badusigira ko tugomba gukora imihango, imigirire, imigenzo, tukagira n'imigiririzo. Ibyo byose rero turasa n'ababita, ahubwo tukifatira iby'amahanga. Nabasabaga ko batantera ijanja batabanje kumva ibyo tubabwira. Nkabasaba ko ubundi ntugomba kwanga kumva ikintu utaramenya, icyo utazi gitega ugutwi cyumve. Numara kucyumva uteranye ukuremo, wivuga gusa ngo oya oya, wikwanga icyo utarabona. Noneho rero ikindi ndasaba ko uwumva iki kiganiro akumva yadutera inkunga, turi umuryango, ntabwo turi singe njyenyine, urete ko ari njye wabituma, ari njye ubihagarariye, turi umuryango. Uwumva iki kiganiro akumva yadutera inkunga, yadufasha akadutera inkunga kugira ngo dushobore kugera aho tugera. Ubona amaso akabonesha amaso ko iki kintu cy'abakurambere bacu kibabaje kandi giteye ikibazo, ndongera musabana umutima ukunda uboneye ko yadutera inkunga.
Madeleine
ni abana nababwira naza mbere ya telefone
mu magambo make cyane.
Ni nimero yo mu Rwanda ni 0783 633 9097. Noneho imeri ni shema mado yahoo.fr.
Madeleine Mukashema wo mu muryango ushingiye ku myemerere gakondo y'abakurambere b'abasokuru, ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Sawa namwe murakoze.
Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nange Edirwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika.